You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Muxuba Suleiman oo loo yaqaan Muxuba Qayma ayaa waxa ay ka qayb qaadanaysaa bandhig farshaxaneed Melbourne ka furmay kowda bisha 8aad 2018 kuna egsoon iyo kowga bisha 8aad 2018 iyada oo kaga qayb galaysa dhisida aqal Soomaaliyeed qurux badan loona balansan yahay in ay workshop amaba ay koorso kooban ka bixiso hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed si gaara aqal Soomaaliga iyo waliba agabkiisa laanta af Soomaaliga ee SBS ayaa kala qayb gashay maalintii ugu horeysay bandhigaasi waxaana muxuba waydiyay dareenkeeda iyadoo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee arriga Australia inta la og yahay aqal Soomaaliyeed kaga qayb gasha bandhig farshaxaneed
maanta dareenkayga aad buu kacsan yahay ayaa si fiican baa maanta happy baa ahay sababtoo ah riyadii aan lahaa baan waxaan rajaynayaa inay ii rumowday meeshan aan imaaday oo aan space to be waxay iga caawiyeen inay markii horeysay aan imaaday ba si fiican bay ii soo dhaweeyeen kabacdina waxay ii sheegeen kowda Augusto inay isiin doonaan meel space aan ku dhiso aqalka adan markaas ka bacdi aqalkii aan dhisay oo hadda agteeda yaalo waan xasuusanayo markaan yaraa ay aqalkii aan dhisi jiray iyo ma aragtaa riyadii aan lahaa insha Allah aan rajaynayo inaan Australia maalin uu ka dhisi doono aqal Soomaaligi saxda ahaa ee aqalkii Soomaaliya la dhigi jiray laba dariyalaha ah baan rajaynayaa
runtii waxa muuqda aqalkii inuu dhisan yahay haatan sawirkana uu ka muuqdo een maadaama meesho ay meel gudaha meel aad ku dhiseysay ay tahay tabarteed aad dhistay een maxuu ka kooban yahay aqalkan hadda dadka aad u sharaxdo een ki dhabtaha isagoo een jilaya een dadka waxyaabaha kooban ee hadda ka koobnaan karo aqalkan aan arkayno
Okay, runtii wuxuu ka kooban yahay aqalkani Soomaaliga intii uu lahaa sida dhigihi raarki udbihi weyn baarki gandhiishi koorti hartiga lagu xirayay kabadii wixii aan dhaqan u lahayn oo dhan dhameystiran yahay walaa uu yar yahay oo dameesha aan ku dhisaynaa ay meel gudaha ah tahay oo meel gudaha ay tahay laakiin uu dhameystiran yahay aqalkii Soomaaliga intii laga rabay xargihiisi wixii oo dhan waan sameeyay marka waxaan rajaynayaa inuu ma aragta Australia ay Chinese badan oo waxa cawskii baan arkay marka waxaan rajaynayaa insha Allah ina
waa sawir qurux badan runtiina markaan fiiriyay alaabahan kale ku ag iyadana lagu soo agbandhigay iyaguna ka turjumaya dadka kale ee ku soo bandhigtay waxaan dareemayaa in waxyaabo noo gaara ama waxyaabo Soomaalida u gaara inay ka muuqato marka maxaad is leedahay aqalka marka la fiiriyo alaabtan aad soo falgisay ama soo toshay la fiiriyo maxaad is leedahay waxyaabo ugu muhiimsan ee oo Soomaaligu dhaqanka Soomaaligu kaga duwan yahay ee kuwan kale la sameeyay way u soo dhawaan kara
runtii waa run dhaqamo badan iyo culture badan ba meesha la isugu keenay oo yaala ilaa waxaan maleynayaa 180 dad kala duwan ba meesha kalcharadooda laakiin keenu wuxuu kaga duwan yahay runtii waa waxa Soomaalida kaliya ay aan ku tahay inay gacantooda wax ku sameeyaan oo gacanta aysan iyagoo aan mudac iyo irbad iyo mashiin minna isticmaaleen marka wuxuu kaga duwan yahay cawskii oo raarkii ahaa dhigtii oo isla geedkii ahayd dhiishi waxyaalo badan oo asaabkii intaba ma lahan hadana color ahaan waxa u moodaa inaan color keenno oo aad color isugu jirjiro soo jiidinaya dadka u yahay
aan hada waxa muuqata in hata aad sameyn doonto workshop iyo oo dad aad tababari doonto oo aad u sharxi doonto sida loo sameeyo oo programkan oo socon doona kowda bisha August iyo ilaa 31ga bisha socon doona marka maxaad is leedahay waxyaabaha dadku ay daneynayaan ee adiguna rabto inaad xoog saarto marka aad sameynayso barnaamijkaaga workshopka
runtii waa run ilaa intaas bisha dhexdeeda wax badan baan dadka bari doonaa oo ay ka mid tahay dadku waxay dhab u daneynayaan oo anigana xoog saari doonaa cawska awska raarkeeni sida loo sameeyo iyo ma aragta iyo saabki iyo weynbaarki weynbaarki iyo aan u bedelay inuu ma aragta boorso qurux badan ka soo baxday limbaadihi weynbaar buu ahaa dhugu muhiimka lagu kuran jiray laakiin hadda boorso qurux badan oo wuxuu noqday aad gacan lagu sameeyo qurux badan marka dadka awska horta aad iyo aad u xiraarka wax la noqotay wax la yaab leh maadaama Australia aysan awskeeda aysan dhab looga faa'iideysan jirin oo aan awska deecidna sameyn jirin laakiin hadda aad u moodo qofal baynu xiiseynayaa awski aad iyo aad u leeyahay awskan sideeba looga sameeyay wax la aqal dhan
aan hadii aad eegto dhaqanka Soomaalida waxyaabo badan ayaa jira oo la soo bandhigo oo la sameeyo ama la qoro la falgiyo la tolo Australia maxaad is leedahay waxyaabaha ku fudud in laga sameeyo aan waqtiga dheer ka qaadanaynin dhaqankeena laga sameyn karo oo suurtagal dadka hadii lagu baraarujiyo in cid walba ay heli karto ama si raqiis ah ku hesho ama iyadaba ha barato ha sameysato
runtii cawskii iyo geedihii dhaqankeena intaas uu ka koobnaa intiina kala hadda Australia labadiiba way buuxaan marka qof walba ka faa'iideysan ma leeyahay cawskani iyo dhaqankeena wuxuu ahaa inuu caws iyo geedo laga sameeyo marka way fududahay dadkii way sameyn karaan horta Soomaalida dhaqankeeda inuu wax sameeyaan way u fududahay
bandhigan hadda maanta bilowday walow maanta bilowgeedii aanu ku jirno oo kowdii ay tahay muddada bisha aan socon doona ilaa 31 bisha Augustana socon doona dadka soo booqanaya waxyaabaha ay ku weydiinayaan ama ay daneynayaan ama hore aynan u aqoonin hadda markay arkaan ay ku baraarugayaan maxaad dareentay u badan
runtii waxaan dareemay dadka inay soo indhahooda dhab u soo jeedinaysa qof walba ka helayo aqalkaan yar oo sidoo u sameysan yahay horta qof walba waa wax la noqotay wax ajiib ah gabadhan hadda agtay taagan Maria ayda ii waxay say marka ayda aniga hata markan hoos galnay waxay dareemaysay sida aniga dareemayo oo aqalkeena ma aragta ciyaal dugsi yar oo caruur baan noqonay meesha yar ku jirto ma aragta waxaan soo xasuusanay degada yaraanteeni marka adiga dadku way soo jeedin
ma dhici kartaa guriyaha Australia qaaliga ka ah aan la gaari la yahay cawsaskanada iska sameysano inaan ma dhici kartaaba lacag aan noo kacdo noloshuna aan ay suurtagal noqoto
runtii waa isagoo hadaan kabto waxa is leeyahay in badan baadiyaheeda hadda Australia waa baadiyo iska cidla hadaan guriyo weyn ka dhisano tendooyinka xataa waa ka maarmi lahayn maamulniyada tendooyinka maarta marka la soo bandhigayo lagu sameeyo aqalkeenaanu soo bandhig lahayn halka aan shaaha iyo lagu cabbi lahayo bandhigyada dhan meeshii tender laga waxayn lahaa waxaan rajaynayaa Soomaali aqal inaa la keen doono
aan ugu dambeynta dadka Soomaalida ama aan ka warqabin bandhigaan aad sameynaysaan iyo area aad ku sameynaysaan iyo ujeedada aad u sameynaysaan hadaad u taabato maxaad dareensiin lahayd barnaamijkan
waxaan dhihi lahaa barnaamijkan ilaa kowda bisha sideedaad ilaa 31-deeda soconaya oo halkaas aan aqalki Soomaaliya ku aan dhisay inay ka soo qayb galaan soo imaadaan website-kooda iyo maaragta meesha ay leedahay marka insha Allah waa waxaan dhihi lahaa ka soo qayb gala
aad aad iyo maasan tahay muxubo
Maria Manuba oo isku xidha ka ah goobta Space to Be ee ay muxubo ku soo bandhigayso aqal Soomaaliga ahna goob laga taageero dadka farshaxanista ah ee waddanka Australia ku cusub ayaa iyaduna ka sheekeynaysa dareenkeeda marka ay muxubo u timid ee farshaxanimadeeda ay soo bandhigtay Maria ayaa muhubba waxa ay ku tilmaantay inay tahay qof u xamaasadaysan niyad fiican u haysa farshaxankeeda ay falgiso ee quruxda badan iyadoo sheegtay in ay aad uga heleen aadna u soo jiitay muuqaalka aqal Soomaaligu sidoo kale sheegtayna midabada soo jiidad kale iyo waliba aqalka qaabka uu u sameysan yahay ee ay muhubba u sameysay in ay tahay arin xiisa badan leh Maria ayaa sheegtay sidoo kale markii ay gudaha aqalka la gashay muxubo in ay ilmo ku soo istaagtay sababtoo ah waxa ay dareentay in si dhaba ay guriga muxubo oola joogto oo riyadeedina waa muxube ay u rumowday in ay guri Soomaali ama aqal Soomaali dhistana ahayd iyadoo sheegtay in ay rajo ka qabto in aqalkani uu ooga dhignaado muxubo soo muujin dhaqankeeda hooyo ah iyo in ay la wadaagto xirfadeeda farshaxanimo bulshadeeda iyo dhammaan bulshooyinka Australia waa kan hadalkii Maria Manuba oo dhameystiran
So Mahubo came to Space to Be Design through a contact of hers, and when she walked in, we saw her beautiful energy and colour and personality. She walked with Somalia, her Somali heart, into Space to Be. And from there we got to know her, and we got to learn about her passion for textile crafts and about her dream to take her crafts and design and art and create something magical and special for herself and her family, but also to share it with local people in Melbourne and all of Australia, hopefully one day, Mahubo.
Yeah.
So we're very excited to work with her, and we've started by working with her on the Craft Cube event, which is part of a Craft Victoria happening 1st to 31st of August. And we've organised with Mahubo an Alul wall hanging workshop where local people in the community can learn to make wall hanging with her colourful designs and Somali traditions, and learn how they were used in daily life back home. And from that, Mahubo spoke to me about her dream to recreate the Somali hut that she grew up with, and how it was used in her family life, and how much she misses it here in Australia. So we talked about it, and from that we came up with the idea of creating a hut installation here at Space to Be in our shop front window, so she can share it and build it and grow it and have it as something special for her dream to be alive. So we're very, very happy for her, and it looks absolutely incredible. It's so creative, and it shows your passion and love. And it brought tears to my eyes when I sat inside there with Mahubo, because I really could feel I was home with her, and her dream was coming alive in Australia, and sourcing Australian grasses and using the colourful walls and putting her personal artistic design into this. It's something really, really special here at Space to Be, and I'm very, very blessed I get to share it with her.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.